datimsafi.com.
A trip for two slave one malajiona toko toko maskan lo munga tuona. No one believe us, walijua tutashindwa. Leo ndani ya dimba swashindi ndo tunavimba. It's a go go go, I take like Leonardo. Bado all I know tulipo bado. Let's celebrate you, I kwa nye pecho. Kidogo chetu sio chao, we want this mecho. Oh, a trick. Siso sasa ho,
siso sasa
ho, asijafika tuwaza ho,
baya tuwaza
ho. Waliomba tufeli, uwezi pingana na ukweli. Sileo tunapushi mandinga, tunapishana na osheli. Finale, siya wote, ah, malak nangote. Tulipo toka ne babaya, eta tufiki pupote. Isa go, 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 I take like Leonardo. Bado, all I know, tulipo bado. Let's celebrate you, ai kwa nye pecho. Kidogo chetu sio chao, we want this major. Oh, a trick.